This show was made at Access Radio Taranaki with help from New Zealand On Air. To find more local content, go to our website, accessradiotaranaki.com.
Talofa, you're listening in to Tataranoa. Let's talk. Tataranoa is a show where we get to have good conversations. And it's a good way for us to connect with our community and people around us. And we can learn so much more from each other through conversations. Fatalofa ma fafiloa yatu, ya te oto umalava, le neifo itai au fau wa tato au lia mai, o le asulua sifuluvalu le nei, o le neifo I masino novema. Ia talu si olo manuia uma otou, maua soifu maua. Ia emese fo ile nei au au na wafo ile au au nanga o tato po kalame nei o le tatala noa. Ia o... Fa manu yanga lava nei tato te vi ia ele anga lofa ma le anga leo si sil esi. Wa mawa I fo I le nei fa tasing. Ia e faftai fo I le nei fo I ala leo wa mawa le nei avanoa. E fai I fo I le nei tau tua I le tato atunu. Ia oa o le au tu fo I o le tato po kalame pe I ona ta ua o le tato lanoa. Ia ole naunau ta I lava e fa ta ua ma tata longo atupea. Ma whamanatu atu pia I le whaata ua o tātou tala tanu noanga I tutonu, ele ngata I tutonu o tātou ainga. Ia ai whapea fo I whafu atu o tātou ainga. O tita tonu lava I alelei lava I tūnei o tātou tata noanga I e whapea nāwhi o na maua, ele ngata I ni awa onga tāua. Ia a oni awala fo I e maua aini fisosoani. Ia matinisi lava fo I itu lelei, pe a lelei a tato tantanoanga. Ia o le neifo I tai a fo, le tato po kalaminei. Ia, e mitamita fo I e failo atu. Ia o a malotia fo I tato po kalaminei. Ia o a faftai fo I le sunga I le commissioner. Ia o le tato guest fo I o le tai au nei. Ia o... Wa mawa fa avano mai lona non taimi e fatasi ai mai tato ile nei fo I pokalami o le tatara no ile tol si ful minute o le tato pokalami nei o sa no mali I Dr. Karenina Sumeo I o ia fo I o le komisina I le vainga lea o le Equal Employment Opportunity Commission Lea fo ila lo vaenga le o le Human Rights Commission. Ia e tāua ia o le nei matanga luenga o lo fapea o na ngalue ai o ia, fapea fo I malana au fenga luenga. Ia wau tū lava nei e tāua lava, ia ai maise ai fo ilo lato tū la I mai a wā lava le sapsapaya e le ngato tatu kangata Pasifika. Ia ai fapea fo isi atunuu. Ia wā o nei ma tā upu le awhatatu noeina le nei aso ia e tā e whetau, e tā ua ma e au ngā fo I malamalama anga o le lau tele.
O le mā tau lawanga luenga o le awhai, o le wha lau tele mā malamalama o tangata so increase awareness of people I le mele o le aiata tau, I lato aiata tau, o tālu foi, o tāla noa I tangata kusimisi. I wing all ayata tau, it's tau lava ya lato, on a pui pui ayata tau tangata fanga wenga. E o fo I company ne a mai eta tangata ile RSE scheme, the seasonal employment scheme. Wa pioli simena ale te leita tangata ilalo ina I Nelson, Maglena, Tafo Tago, ina alvain ile tule o Aotearoa le no foita tangata. So bela o fi fia o mohuta tapa no I neia so. If I tell no limit, I had to tell. For I have a no or to tell no, I eat at Otanata, my, I don't know if I for Samoa, Matonga, if I represent my Yamalo, o te nau e whinau la tau i standards o i a ia o tata tangata i mai le RZ scheme nei. Wai e eile me o te kupule e si tem e ei lava i a businesses o lai whaile le ia tata tangata. O lai e amana i a pele le tu la fono a whai ata tongi tangata e lai sao le whaingau tu tongi. Ai e fwy i a nai pisinisi e le le tausinga o tata tangata ia o iei o laulanga luenga o le komisina o te alu o te titilo o pe whainga o asesinga ma utala noi i tangata pisinisi o tala noi tangata whainga luenga o wa maile lato situation o wa maile mela no fwy lato o wa maitu langa mga luenga o sao lato tutongi mga kapela. A faila yese me tupu mai be yese me wo famatala mai e tato tangata whainga luenga a pe wo soli tu la fono e o lao nga luenga na o lo wano o fami sa imi mi sta al malo e faise e faasa on mele tupu I yeah so I am that do me he tao inquiries a o talo wa se soro ma fai me fa pena ya wa e yeile e yeile ma fai yo au o te mafuta ai mo talano ai mata ma stau kapinita be a fai e iai se problem a matu ia a fina le a fieta tangata so the RSE scheme that's one of the inquiries no lino o taita ia o le se foi mero o taita ia o le inquiry o le a fai be ICA e maulalo ai tutongi e tangata Pasifika e a fatu sa tusa tangata Pasifika ma tangata Maoli ma uso mtuangane mai Asia pa apio foi ia palangi e le sao ia au a fai tutusa le ai a tatau le tangata Pasifika e le tutongi ai se a e maulalo ai tutongi e tangata Pasifika e lo tangata mana. So we conducted what we call a Pacific Pay Inquiry we se foi mato so so inga na na fai bu no to sang of fai ya umoa mai la ya your findings ole o so so inga na ya ole se foi ya no na na fai o no wa lu fata la no mata o pui ya foi minister o kabineta ya foi e suis tu la fono be fai se fai te tonga I tu la fono fo le la fa mai ina ia ta ofi ai de solia ole ai ata tau o tangata Pasifika e mesel ai ata tau o tamaitai ma fine Pasifika. O wau, tamaitai ma fine Pasifika o la tau earn the lowest income te a fatu tutu sa maisi uma tangata I New Zealand o te leilo pe ICA. A le ai tangata Pasifika e le manuia New Zealand. ICA le o leo amana ia ai ma pui ai ata tau o tangata Pasifika. E ala mai tutongi, e ala mai pui puinga o tato tangata I tono business and workplaces. Yep. Unai examples nga fai nga le tawha matala di te itato tangata le ngalwenga e fai a le the Human Rights Commission e ma ngalwenga wa le tai tai e au as Equal Employment Opportunities Commissioner asi
I ese le tawa o itu as esena the different points nga wa you've touched on the human rights e fai pia fo le Equal Employment e sao fo ilau fasua ole ale me ala ina ese ese ah
yeah
ole aso iloa ile le nene ile ile matanga fo ila ole ola o fainga luenga mai to tono le fala pe tonga le ai o mai lava le nei tsaini o yai ni nai swinga fo ile mai le amatanga ola o ngaluenga yo mai taimini o te masalu o yai ni swinga e masalu e ole to ofisa to te mai tawinga le Pohani suinga over time, has it evolved over time?
Yeah, so it's suinga le on the Pacific Pay Inquiry. Yeah, na amata mai etaule o mai tangata talo mai matu ofisa. O fa itato be matamuli isi time. E fa itangata be fifine te o talo mai. Yeah, na afiela I o ngato ngaluenga. So they feel unsafe. Yeah, but as it went on, to salava o lao tual wa ya ma ma fa ma ma fa tal no pe ta o pu ya o pe o fa ma lo si ai foi no to istenga to foi nei you know give them courage. Lao fa long o ma tal no ma istenga to so they started talking to me. Yeah, umai o vatu le afe tangata na umai talanoa voluntarily to me, vai mato survey. O alufoi mato talanoa ma tangata pisinisi, wele lesa pisinisi nia la construction. Le to tele a mesiata to tamaraloa, pasifika, mali I pasifika e whengaruenga I koe ngā sectors nga, e o fai company manufacturing, ya mali ma pisinisi le health, a mesi laba I a le apoi. The healthcare, the caregivers, they tell for ya, ya tato, my time, much in our speaker, and I think I'll bring it in the healthcare sector. You are much for the tour, my, you know, a little bravery, but I'm not my tongue, no, my family, my name. So, one of the findings, when the number one, my name is West Winger. Eu mai tato tangata a bit of the I ngaluenga ia I whai lunga, so qualifications e tu tu salama le qualification o tangata masifika mai si tangata o lo sili la pisinisi a whai lai tu tu sa le qualifications o na o na fo o elua mai a mai tangata pasifika they're very loyal in Norfolk Gold Company e le sau I and then gone tomorrow a Lucia so Olisi petinga ngai loe e pisimisi. A mai tangata Pasifika, they're very loyal. They stay in the businesses for ingali. So fatuna iai, kasi la sori iai I lau pisimisi. A whaila anai, e iai le whailonga, e iai le loyalty, ngai le lele, le performance, o ngai produce mai e awi e tangata Pasifika, the same quality, a sia e si ai le tatongi o tangata Pasifika then, to the tangata Pālangi. Yeah, we're going off facility. That's my job. Because they tell me the story, I confront the bullies. Yeah. So one of the things and we heard from Tangata Pasifika. Wala to avilili puti malisoisu engalia. Wala to bargain, kori bargain lako, kori negotiate lato pay. Man wia mayai lato pay. So some of them have got pay increases as a result. Because we yale evidence for engale. It's written evidence. You know, it's all you're going out evidence for engale. If you yale treasury makaka fa penga, they can look at it. They can't dispute it.
Yep.
So that's one of the very encouraging things for me. Wa mawa se awale fa ale wai ya tinga o tato tangata about being treated unfairly. But that's one of the things. Ya only simian o fa o mato mafuta male au minista, the relevant minister the cabinet. O talusanga ya. Ta mato ngalwa fa tasi ma unions, ya mai si foi buying a bill to tato Pasifika Incorporated, ya. Itato maftanga Pasifika, you know, the women's Pacific body. Yeah, maisifoi groups. Itu fatasi le leo, e lobby le malo, e sui le tu lafono. So one of the things that we're wanting is tu lafono e ka ole pay transparency. Mata mana nao, e yeise tu lafono e ta ofie le me leo le afo. When all the qualifications, everything's the same. Well, listen me finger tie. Ele lo elistangata olaila olamo lalo na kai. Well, it is no transparency for ngai. So they only find out during tea break or, you know, what was the time wrong of ngai. For kai lo elisi olai esele olamo lalo na kupunge maulunga kupunge. So we want, for example, aku fafu se ed. Mose a fa sala lau se 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 ava noa o se ngalpina sa pipi ia I male tatongi le ad ia I loa tangata le apalai mai le I le ngalwenga pe fia le tatongi. So that's one of the things we want them to do. E ole si mea mato te man nao I le tulafono e ia I se provision te ngale e mwhai ia I ngalwenga nga monitor yele isinga o the gap, the pay gap monitor isinga o tutungi o tangata Pasifika, tangata Pālangi, tangata Asia me fapena. So we want to measure the pay gap by ethnicity. le time ne salo fue un masanita to changa tele le phrase le gender gender pay gap for liability basically miss big businesses yam office on malo le va to tomi o tamaitai is that the right term? So the pay between men and women, we want them to include ile to la fono ethnicity, because ethnicity le tato iloa e yai fo le tato vale tonu le on vale longa lan itono o tato itato workplaces ime tato te fainga wina e le fifieta ngata ya fo ile upule le vale longa lan. But I thought it's literally evidence. Ule lava sisime explain my le pay gap le ne. Aside from race, that it's not qualified, it's not education, it's not occupation, it's discrimination. So my thought is now ye yai itonuli to la fono le measurement or the tonya tangata by ethnicity. A file of ayatule pisinisiro walu ufienge kausanga awakaka le promote wakakapal langi reka kapasika. Then that should trigger them to look to identify they have a problem and do something about it and close the income gap. So that's one of the things that we're lobbying for. Sui le tu la fono, ele emanuia ina utangata Pasifika, emanuia umaya tangata umo New Zealand. Because racism is about color, is about race. So emanuia tato, emanuia fui tangata maoli, tangata mai asia mai tata ingia masaina mea mufapena because they were more so isu inga human rights commission ole mele nere fai longa lan and discrimination ea afia fo ia tata ouso mutuangane mai isi itua lal laki au leo mai ini sila e manumia ini sila so a faila mana au ni sila I tangata fai ngaluenga mai fafo mai Pasifika mai asia po fia lava ita tau fo I ona amana ia mapui pui o lato ayata tau lalo tu la fono. At the moment, if you are dealing with a business, or the profit, ela fa solo tato tato ainga it's to so much tato tato India tato Filipino tato my signa we all do the same thing so a lot of people are relying on this income we earn so it's tato naman afay man we are business tato for man we are tato tato fa mo mo o ba le tato le man we are business le man we are for ya otero so it's a very simple thing that we want to happen so Ole long term goal in that. Ole for winner le or to la fono e puyai yet to ayata tau to equal pay, to equality. That's the long term goal. But to salave or temine we don't have the legislation yet, but ola woyali information that what another wala to ably put from the Human Rights Commission, renegotiate la go pay. So for me, that's a good thing. But at least if we made a difference to one or two families, you know, I thank God for giving me and giving everybody else who supports this work the courage. Finally, if so, swani tato tangatali na tato, atato titilo for ile public service. I matangalweng almalo, o fia fia lava kwe lawo yai lato plans lato targets. It tofu lavale matangalwinga the main core matangalwinga malo. They have a plan now to close the ethnic pay gap as well as the gender pay gap. Olela we mumawai si inga tutongia tato tangata because now they're required to make sure equality happens and equity happens. So olisi fo imia manwia naya fo etau fo ina fo de faftai I tato usomtuangani tonal public service. Now for na fight, you know, they fought for that to happen. Yeah, or la ungal winga your commissioner, or all the families and missa, and fat manatu, if I bear me now, families and missa, they go become minister and make sure that they're committed to it. Or lisila mele wo, popola termination, lela la suile malo. The last government was very committed to closing the ethnic pay gap. ka tele fo ia e tato tata na si tia la tau tutongi manu ia e fwe o la tau hainga fa pia pa la tau o lea lau te o te fesina o pole o balela a sui le malo pe tutusa la le commitment a minister fo ia ile melo le equality as the last one. So, ola fai fwy la unga lwing o tfa misa misa lwaing o fwy la mai to make sure it continue le la conga lwing a linda fai to make sure equal employment opportunities for everybody, especially tangata Pasifika. So that's one of the things that I'll be doing with le ili kako government fo. But nesili le wwe lo po ili kako minsta fo. So that would be my job to target them. Pao sino wwe kong go whanonoi whina, e leise tangata Pasifika i kona kapineta. But, you know, la panga luenga wailanga iai o te alue a whi, e whailanga luenga to fight for human rights and equality for everybody. So I will do that. As o anga me e nou te wo, e leini tato usuko in tato tuanga ne li kapineta whaulo te vai atu ia. A le so iai ni a whakasi o ato te leilo atu.
Ia tāru si au loo whanong longo i sinima enga, ia maavia fo imang awalai motivator fo ilato another good reason to go to get in there to fight for our people. Si fo imane whanong longo atu ilau whasoa, ia ai me sei fo i, ia whaftai fo i ilo tūlanga ma le tofinga fo ilo ia iwa e tati whanong atu lawa. You're very passionate for equality for not just our Pacific people but everyone else. Ya wao chulava ne ya be na sa uno fu the lay ya the thing of the tower a ya tangata ya if I think of here for ina ona so so ni tangata I ni totono lon ai ma the lay uma de tama ai ngo lo te le pe a ya ini fa fita audi fo ine mana umbia lava una fo fo before you let that book on me or let that along all over what that will turn to no one you will need for turn to no one you know my for your wall of a penny before la only human rights department there or you have only commissioner here only for the time you look yay or to the two like my to tell more about it yeah. Ole ana fa pele ai foi sesi le tulanga na ia masalo foi la ave foi le ma awa lai fa fainga tai la fa una mau se le o isi isi ne yo mato po isi o tatu tangat ia ai mana ia foi falung long watu ia na wa ia ina i positive sa la wa amata wa wa we lolo foi ina tangat wa ma wale mala mala ma foi ne ia la wa you know they're able to step up and take actions ia ma faya ia ni la tonga luenga wa la wa mata una mawal mala mala ang ia ita wa la mala fa ma ni fa manatu ma fa manatu atu pia ia ta to ta ta no wa ale ai se me a mai lunga ta e fa ta no ina e fa pe na fo ina fa fa ngata ile ngata ile ista ngata na fiso so ania tia tia ia mai se fo ile vaenga le o le iko employment pe o roi ai le commissioner e fainga ta o na fisoswani pe ade o iloa po i ai se mata opo o lo mana o mia se fisoswani ia o le tato pokalame ia talu ai fo ia tol se furu me nuse o tato pokalame ia ai faa e mana o mia lava o na longo atu ia o le numera pe a mana o mia se fisoswani pe a mana o mia fo i se tasi e te pia tatala noa ai mai le ofisa o le commissioner ia o le o lo iai le numera o le 0800 496 877 o le numera o le o valu selau fai va ono valu fitu fitu ia ema fai ona e telefoni atu i le numera na ia a fa pia foi fa fai ngofie foi le emaili o lo iai fo le emaili ole info line at hrc.co.nz ole email ole info line at hrc.co.nz ia o numera po o le imeli ia po numera fa ta o le e tusi lo sa o sa pepa ia po ila lo se i se mea na i fa fai ngofi e te oi ai lo e le ka ta fo ila fa pia o oi mana o mia so soani ia a o sesi fo ia te lo si lo ta ta noanga e ma fai fo na e patu se ia numera na ia po contact details na so soani atu ai ma longo atu ai le ofisa ia ai mamole atu lava le fafatai i le commissioner mo le nei fo i taimi mo le tatanoanga le tatu pokalami ia ai pe ona failoa atu o le tatu pokalami tolu sifu minute ia ai sa matatanoa fo i ma le commissioner ia e iai lava fo i ia ni mata upu e mawhai ona whaawa wina i ni se taimi o lumanai ia ona tatu o toi tatanoa fo i la ia ai whapea fo i ei se fisili ia e mawhai lava ona tu i fo i ni e le ngatai no mera na po le i meli na ia e mawhai fo i ona longo mai i le tatu ofisa nei le Access Radio ia po ola o sieni at ila o e-maili address le ilungo o tatu Facebook o le tatanoa ia wā o a maua mai lava ia ni manatu o lau tele ia whaingo fia fo i ona sue po ai lato ma whaingo wha soa i tūlanga nei ia pe ai ni upumulmuli commissioner ai le i tapunia le tatu pokalame ia basalo ua lusi atu le connection ia ai Moria to lava faftai, therefore Piolo Emo my lava, le tatu pokalamine, ya ufai uta to pokalami, ya I to a talanoa for I le payaso iluma, ya old pokalamine, nay, ula to repeat ili mayaso fo, ya I Manuia lava, ya tute, ma feau, or the nay mayaso fo, ya faftai for I le commissioner, tau no mali. Dr. Karanina tu meo mole taratanoanga matangufie tele awa onga umawale ne yasu to fasu ifu
Faptai and thank you for listening in to today's episode. If you would like to be part of this show, please contact me by email cnerichardson@gmail.com.
This show was made at Access Radio Taranaki with help from New Zealand On Air. To find more local content, go to our website, accessradiotaranaki.com.